mwaramutse neza tususuruke tuyisenge Theophile ati mwaramutse tuyisenge we yego twaramutse neza nawe bite byawe se uti ndi Kigali Kacyiru ndasuhuza ababyeyi banje bari icyangugu mubampere indirimbo ya Hoziyana ivuga ngo mbe mwami ni ryari tuyisenge we ubundi indirimbo yitwa turagutegereje Ijwi Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Mukamarakiza Augustin ati mwaramutse. Mukamarakiza we yego twaramutse. Amakuru yawe nawe se. Utahije abakozi bose bakora mu ishyirahamwe Ntega Holding n'abari mahama bose. Urabatura indirimbo Urukundo ya Rugamba Cyprien na Masimbi na Makombe.
Bagora bishaka kutamba mirurgo rukundo
murare maso atagira umwanzu bacamicyanzu
murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana
zahorana nawe simurire arwanya
wa mwanzi w'icyatwa ujye wakurura mu cyaha
bitijanja mwimure mure
mwimure naratsinze n'imikurukundo niyagirikibaka twanjye ndabarazurukundo mwarugire intego mwese mujyaho sebabera umutako mwiza urubarangara amanywa y'intane ntiyagire ikibaka ane cyane mumenye kundara umwanya wanjye
niba guhina kandi umusanga ntukabikangwe
uyu mpamagara nanjye nze tujye tujyana
ashira imisazi ngorora umureho
niba kandi usanga ari uryo umuhunga
uyu nyamaza nkuvure urumurwa
Matani keza mukurikiriza
matanuru nana musange mukeye
mwizirwe muberwe nzakomeza mbarinde
nzafata mu mugongo babaye mako
mumure naratsinze n'imikuruku
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Nshuti yanjye dususuruke zose burya uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@ radio yacu voa@.com. Jayo rero maze ukande ahanditse ibiganiro urabona hari umuziki naho ngaho. Fred Alonso ati turabakunda. Natwe turabakunda cyane Alonso. Nuko rero uti muduhe indirimbo Rwanda nkunda ya Cyusa.
Yeah. kande duhuje mpembe
Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibane yanawe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibane yanawe
cheje nkamati datenya yarwiringirwa ngawo rutiganda baduko yawe si ya none igahora uganza nkurirwa kusha tukakugana we ufita gahiciro urwenze izawe abatunenaga ubu badutere cyanse nge koko genda rwanda weje
Yenda Rwanda wejeje imana Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibane yanawe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibane yanawe
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo address radio yacu @gmail.com facebook voa radio yacu ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara pe maze ususurukane nabawe
nitwa Gakire Jean Bosco turuka mu karere ka Nyanza murenge n'ikibirizi akagari n'umutuku mudugudu n'amasangano abasoza kamugeri utuka uri mu gihugu cya Malawi Kasuhuza Niyosaba Berte uri Mukoma, kasuhuza Rusiya n'uri Kigali, kasuhuza Nafuye Mazuru nabo bari kumwe Kigali Kimisagara, kasuhuza Semara Christophe mukuru wanjye, kasuhuza mama Nigeye Dafroza n'umufasha wanjye Grace Muimundo, hambati indirimbo ya korali Kigisiyoni Sodoma.
Oh, kuvuga muri Sodoma abo bo bagiye kubimere Imana nayo yarirahiye ikiti ya none ibiti hanye na kabuza izayirimbura Sodoma Sodoma inani iyo mvuze Sodoma simbura wa murwa wa kera isi ya none iyo Sodoma Korekoka muri Sodoma abo bagiye kubimere Imana nayo yarirahiye ikiti ya none ibiti hanye na kabuza izayirimbura
Ijwi rya Amerika ikiganiro cyanyu dususuruke mubasha nkwa ya Jean Baptiste uri mu nkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda ati ndifuza gutasha inshuti n'abagenzi bose bari Mahama abari Burundi, Uganda, Kenya, n'ahandi n'abamenyesha makuru ba VOA. Ndabasabira indirimbo ya Kamikazi Sandrine ivuga ngo ubugombe bwawe mana. Nshuti zacu nahadushoreje ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi ndabashimiye cyane rwose. Mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Kuko byose biva mu bugombe bwawe banyuanyi biju gya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.